Jesus, you're my melody and harmony. Sweet Jesus, you're the eyes that I see through. Sweet Jesus, yes, I'm dancing to your tune. For as a deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. For as a deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you.
Amina. ninachotaka ni wewe, ni wewe tu. Ninachotaka ni wewe, ni wewe tu. Haja ya moyo wangu, Yesu. Haja ya moyo wangu, Yesu. Kama yala, tafuta vyo maji, zaidi ya udongo mkavu, uonavyo kiu kwa tone la maji. Ilivyo nafsi yangu, nisipo usema nawe. Ulivyo moyo wangu, nisipo ushiriki na wewe. Kama samaki nje ya bahari, sina uhai nje ya hema yako. Nataka nisame, nisame, nisame kwa pendo lako kuu. Nataka nisame, nisame, nisame kwa pendo lako kuu. Nakuhitaji Yesu. Oh, nakuhitaji
patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh.
Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh.
Jesus, you love me too much, oh.
Too much, oh, too much, oh, excess love, oh.
Jesus, you love me too much, oh.
Too much, oh, too much, oh, excess love, oh.
Jesus, you love me too much, oh.
Too much, oh. Too much of excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient.
You feel my
heart with so much peace and joy.
Promises are yes,
yes
and amen. You're not a man, you never lie.
Jesus, you love me too much, oh.
Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh.
Jesus, you love me too much, oh.
Too much, oh, too much, oh, yeah.
ripoti yake sikubaliani, mana Bwana ulituma neno lako ili mimi nipone. Majina yote duni nilioitwa sikubaliani, mana mbele za Mungu ninafaa, tena mimi ni wa maana. Mana mbele za Mungu ninafaa, tena mimi ni wa maana. Iwe kwangu utakavyo Baba, iwe nami upendavyo Baba, iwe kwangu utakavyo Baba, iwe kwangu utakavyo.
Wewe usiegeuka, jana leo kesho na milele. Na sasa ombi langu ni moja, akinita nitaitika. Natamani niwe tayari kutana nawe Mwokozi,
unipate
tayari,
unipate
nikiwa tayari. Oh, oh, oh. Sikutarajia kuwa ntakuaga haraka hivi bila ya kwaheri. Ulinikumbusha wepesi wa maisha, leo na mipango, kesho tena siko. Na sasa ombi langu ni moja, akinita itaitika. Natamani niwe tayari kukutana nawe Mwokozi,
unipate
tayari,
unipate
nikiwa tayari.
Bwana, moyo wangu wako sifu, umetenda mengi Bwana, moyo wako wako sifu.
Umefanya mengi Bwana,
moyo wangu wako sifu,
moyo wangu wako
wako kutukuza kwa yale umeyatenda Bwana.
Umetenda
mambo mengi sana Bwana, na mioyo yetu inakusifu wewe Bwana.
oh Baba, nisikilize.
Fikira zangu ninakusie Mungu wangu ni rehemu nisipote nimetangatanga katika dhambi na kusahau maagizo yako maisha yangu yananishangaza nala nava kama wenye dhambi nimegundua mwokozi wangu bila wewe nitapotea nimegundua mwokozi wangu bila wewe nitapotea nimekukosea Mungu kwa vitendo nazo fikira zangu ninakusie Mungu wangu ni rehemu nisipote nimetangatanga katika dhambi na kusahau maagizo yako maisha yangu yananishangaza nala nava kama wenye dhambi nimegundua mwokozi wangu bila wewe nitapotea nimegundua mwokozi wangu bila wewe nitapotea mwokozi wangu naja kwako nimelemewa na dhambi zangu nioshwe tena kwa damu yako mimi mfungwa wa dhambi mwokozi wangu naja kwako nimelemewa na dhambi zangu nioshwe tena kwa damu yako mimi mfungwa wa dhambi
kwa mdomo nitakulaje analawama za wanazifiki kikombo nitashibaje nasema baba nimekosa okosa
kosea we
nisijefanya tukakosa okosa nasema baba nimekosa kosa isijefanya tukakosa kosa basi naomba
nisame nisame
o Yesu wangu naomba
nisame nisame nisame
o Baba naomba
nisame nisame nisame
o Yesu wangu naomba
nisame nisame nisame
onikoshua polisi wana
wananitafuta, oniko shua wanajua nimejificha. After kuwapata mke na jirani, kwangu ndani chumbani nilitokwa kimya. Nilitafuta kitu ya kumtishia, nilivyopata na nakisu sikujua. Nilidhani kwa haraka takimbia, kifuani mwake nilivofika sikujua. Nimemdunga jirani kisu, oh jirani kisu, na ako chini asemi kitu, oh asemi kitu. Nasema baba nimekosa, oh kosa,
kukosea we,
nisijefanya tukakosa, oh kosa.
Nikiwa na huzuni nyingi, uketie juu umetenda, umenirudishia furaha ya wokovu. Haleluya, ahadi zako ni za kweli Bwana.
Uhimidiwe, ushukuriwe, usifiwe Baba mwaminifu. Uhimidiwe, ushukuriwe, usifiwe Baba mwaminifu.
Tabibu wa moyo, wewe hauchelewi. Niliona kama nitashindwa,
chakula chake, ayalishaye makinda yake, wali hapo kwa kukosalishe.
Demons tremble etelo di lago teme yete yetayo. Ine tige ngolion dengu ila ingo etago imen. Ko etego gi giboy tinikte amlo tengo leon dengu. Emboro rien se tetera tete sigo bit kona ilbigu. Be baba agonoto na mune. Gagibon taingu geso mil keleo baba. Iwalecho hey yeah. Oh oh walet sauti kiago. Amukta ine egi gurin agesai iwalacho hey yeah. Oh oh walwe sauti kiago. Amukta ine egi gurin agesai iwalacho oh oh yeah. Saptos cheptinya miano agi chetera keter. Engo leon dengun ago kikora tini kagiche kaswito. Engo leon dengun ago baba ikwanda chemotindo tiki. Ago baba ya ingen kawa tutiga bigu matin tegi negi unyelin angamu ingene kongete norito kamukta inde. Agnotona mune kagibwan taingu geso mil keleo netoro igaswet. Oh oh alwet sauti kiago kamukta inde yegi kurin agesain igaswecho eye. Oh oh alwet sauti kiago kamukta inde oh iwalecho oh igaswecho oh yeah eye. Megotian geni sete ga gonget ka gonya jiti tugulo sigo bikachen baona te nebo gipsengwe simoki gerchien violin igilke en kiptaya oh oh gaswet sauti kiago kamukta inde oh iwalecho oh igaswecho oh iwalecho oh hey yeah. Oh oh walwet sauti kiago kamukta inde yekiguri
akasaya mwana wa Mungu je nitakuwa bado nimesimama. Utakaposhuka sitaogopa. Je nitakuwa bado nimesimama. Sio kwa nguvu zangu wala uweza. Je nitakuwa bado nimesimama. Sio kwa akili zangu wala kwa nguvu zangu. Je nitakuwa bado nimesimama. Ya
tena hapo mwanzo tena tena Mungu mwenye nguvu haushindi kamwe tunakutazamia ulifufua wafu na kuponya magonjwa vipofu wakapata kuona